This is the Mahiting FM podcast.
One step.
Busile, Dr. Liu.
Dimela le kae?
Retail le kae?
Dimela ba re tswa ntle.
O nile le bosigo jo bo itumedisa pula e ne e na monate
bai ka mokgwa ke ne ke eng lapile ka teng weekend ntse e fetae ke ne ke dira ke le on call so ga ke a robala weekend yo le soma abane ke ne ke lapile when I got home I think it's anemonte kobong ka bo ma 9 ke be ke robala dot ke happy ela gore ga gona o ne a ntse a founa kgapetsa-kgapetsa hey dog hey this guy oh I just slept
o kgonne go borobala
ke robetse mara still
mosesemoateka boroko le nna ke kry-a tšhono dog la itse le lona latle le rotloetse dingaka gore go robala go botlhokwa gore hela ke e kry-a tšhono fela ke a robala
from gore it's not even about gore a o kry-a tšhono or not it's the quality of the sleep gore a robala boroko bo
bosiameng
boroko bo tla bona le difference bonane re tsena mo topicing ya boroko
ga go tshwenye ka gore ntse e tsamaelana le ya boitekanelo jalo jaaka ebile letsatsi la gompieno fa go ketekiwa letsatsi la boditšhabatšhaba le ketekiwang ka di-7 tsa April tsatsi da mme go ketekiwang ngwaga le ngwaga wena dok mo e le goreng go lebeletswe ditlhogo kgotsa di-topics tse di ka tswang e le gore di farologane segolo jang tsa maemo a pholo jalo a ka tswang e le gore a teng ko ntle ga gore go senya nako jaaka letsatsi la boditšhabatšhaba gompieno wena dok go ketekiwa letsatsi la boditšhabatšhaba la boitekanelo jalo mo setsi la gompieno wena wa reng
you know when it comes to health ga se ga gona any specific rules I think the first thing re simola pele ka go sheba gore statistics tsa rona di eme yang so se re go bua today it's not so much going to be based on statistics and things like that it's going to be more of my own personal experience and opinion tsa se ke se observileng ka health ya rona mo South Africa gantsi thata-thata mo bathong ba area e re dulang mo go yone so ke bereka le ko di rural place mafelo e leng gore ke di village ga gona access yalo le a lot of ba sokolanyana ka go access di resources tsa bone and one of the things go simola pele what I've noticed ka boitekanelo we should always try to look at health from gona le prevention and then gona le go cure gantsi ga re ya bookelong re go tswara ko ditleliniking be le gore re batla go fodisa mara ga re ka simola pele ka go preventa mme gore ga o bona gore se se khosang bolwetse ke eng rather re fokotse go se dira gore go seke ga nna le bolwetse ka gore at the end of the day email system ya rona le rona go nna ntse re cure re sa thibele so e simola very simply mo meng bo ba rotsana ba batleng go ima one day obviously so ntse tlhokomela health ya gago gore o khone gore ga o ima o belege bana ba itekanetseng bana ba gago ba ha ba fetse go bona the next part ya go nna khanya di vaccine ga ntse rena le batho ba sa dumele mo immunizationing and all of that mar botlhokwa ba go entiwa ke gore kgona go thibela malwetse a mangwe le gore ha a ka go tshwara o sa bona any kind of previous exposure or that kind of prevention o ka feletsa nna le di-complications e leng gore di-bad for instance go botlhokwa gore ngwana kry-e vaccine ya gage ya BCG it's not gore ya go preventa gore se ka kry-a BCG but it can reduce the risks tse di nang I mean the complications tse di tsamaisanang le go tshwara ke bolwetse ba TB like tsone bo di-TB meningitis or other areas tse e leng gore di nna affected so it's not gore ha re batla go vaccinate bana ke re batho ba na le ditumelo tsa bone tse di farologaneng gore go vaccinate ga go a siama eng o utlwe gona ne go na le bo di-5G le di-what it's not about that it's about improving the health ya bana ba rona gore ba kgone go nna le opportunity ya gore le bone ba gole sentle ba bone pholo ba seka lwala-lwala kgapetsa-kgapetsa especially ka gore matsatsing ntse ke bona bomang ba tlisa bana gore e ngwana wa go tlhola sentse a simolola go a crash go etsang go pota kae so things like that can be prevented or at least the complications di nne reduced and then after that e be nna go sheba di-diet tsa rona ke bone gore one of the biggest causes tsa bolwetse mo bathong ba rona ke lifestyle e sa siama. Lifestyle ke akaretsa dijo tse re di jang, ke akaretsa the way re disang ka teng. Ke akaretsa the way re roba just hela go itlhokomela. Khang ya gore motho phela o bereka ga o nkutse ana ko ela gore o ikhutse o kgone go tsa go kra boroko bo busiameng go pula gore ga ke bua ka boroko ga ke re gore o make sure re bala 8 hours o ka re bala 8 hours mare le gore no tshontse rono dipilisi uno engno eng e bisa ne quality sleep. So quality sleep can be anything from duration ya bo 3 hours 4 hours whatever as long as you achieve the mission ya boroko. So the diet ya rona matsatsing a wa itse gore diet re ntseng. People don't eat ya ka batshwanetse. Re kile ra bua ka nutrition before gore what is required gore o tshwanetse o je how much protein, how much carbohydrates, how much fat. Motho tla go bolela rena ke mo dieting ke kgaola mahura. Fat is very important. So how kgaola mahura gona le di other cell functions tse tsa kgone go diragala because o sna the amount of fat eating required. Motho are ke khaola ke ja diet le ya protein hela ke khaola this. Each one has its own complications, so make sure gore ha o plana nutrition ya gago make sure gore o yetsa ene balanced. Eska nela gore ke go ja hela or ke go nwa fela just this ha ke go ja that o feletse le gore wa compromise. Monate wa har le di baby nyane har le bana is that we get plenty of nutrition to gra ma shire kreya dikotla tse di rilekaneng tsene gore the body can also store. But as we get older mabile ya rona we right tochara o ha ro bale because of busy wa groove how le young you know you're putting so much pressure on yourself how ndo ya di wrong and all of those things o pele tsa gore o fetsa those nutrients or those nutrients that you have in your body next in how fitla bo 40 o setse simola na le cramp simola na le pain simola na le nutrition deficiencies tsa dilonyana tse di farologaneng. So ha ile gore ga o itlokomele from a young age o feletsa le gore ga o take in enough of what is important then o feletsa le gore ga o gola o tla body short di lotso o bona le di complications tse bona sa di tlhaloganyeng. Ebe batho ba simolola ba re ka gore o loilo o re dilile all those things e le fela gore you didn't take enough omega and therefore your brain did not prepare itself enough and then you end up with developer the problems of the memory loss dilonyana tse di yalo yalo. So nutrition is the first part e le goreng it is very very important gore o itlhokomele. Then the second part, health is not just about your physical well-being. It's about your spiritual, it's about your mental as well, your intellectual or your cognitive functioning. So when it comes to the cognitive, we're always advising people to stay busy. Bala dibuka, you know, find activities that challenge your brain so that oskan no ibulala gore okay I'm at this particular level for instance professionally or however therefore ha ke batle go ikoketsa. Develop interest in gore ga setse o ditlwaetseng or ke tsene gore di farologane from the work that you do so that way you can keep stimulating yourself, keep challenging yourself and keep pushing yourself to achieve more. Research has shown gore those by no gore ba phela ba buisa dibuka or ba nna involved in the hobbies tse le gore di different from the everyday living, the brain gona le process called neuroplasticity. That means that different nerve cells and different pathways are being developed at all times. How body ha go ntse, I mean your brain implants it dirisa a particular pathway, it's feletsa sa dirisa the other ones be di feletsa di fall away. That's how the brain makes sure how it keeps maintaining or maintaining itself. So how na active udira things other than what you normally do, you create new pathways, neuroplasticity, meaning your body is now or your brain is able to now do things that no sa khone go di dira before, which is very important. That's one of the things that keeps us young, and that's one of the reasons why happy how bona batho ba bantsi ba dira ga ba ya retirement ding motho teng ka rotsofala ka bonako like after boma 1 year motho teng ka rontsa ditse hela go lapeng a shebile TV gore
asa putu
marapo le tlhaloganyo ka re mo re thunya ka speed all of a sudden ka gore motho teng ntse asa create that constant stimulation le gore wa itlhoka. So it's very important to always be challenging yourself mentally, play puzzles, read books, get involved in activities that challenge the way you think. Maybe how to go tlhapa meno ka letsogo la right, try every once in a while to do the letsogo la left. you know, things like that. And then, the spiritual part, even Leona, I can't really give much of an advice because it goes according to the Tumelotabato. But spirituality, let's not get it misunderstood, because what I'm talking about spirituality means hora hora oya gereking ufitla ora pela yang udira dilo yang. Spirituality refers to that that relationship that you have with your higher being. Each one of us has a different way of relating to the person or to the being. For instance, maybe Sontaga. Just being able to sit and do the garden. In that way, they connect with their higher being. Different ways. It doesn't necessarily have to be although it's very good to always orapela. But find your own way of communicating with your higher being, of connecting with your higher being. And that is one way that will always keep you young. Because how na litumelo, it's strong and it's firm and has a good foundation. That will always help you to build that resilience. The things that will come into your life. Matata abo anxiety, matata abo depression, matata some of these conditions, they did least wangi because risa kono ho dila sendle. The mental challenges that are dealing with on it, go to wrong, go lapping, or you know, on a social aspect. Those are some of the things that's why it is so important for only that good foundation with your higher being. So, in my experience, one of the reasons why people do not become adherent or compliant to medication or things or therapies that are prescribed by their doctors is because what one khanyela gore ai man doctor man ga bona sentle, you know, I don't have that particular condition. So denial is a big problem. Motho ipulela gore ke munyane mos and ha ke ikutlwa sentle hela. So doctor ga rena ke na le high blood total, I don't know gore o bua kaeng because ke munyane, and how can I be having high blood pressure? So motho a tenga ba sa new treatment. Then we go nna le ba le ba ne gore o nwa treatment ha itse re dirile bo stoutu. For instance, ke na le ba ntse ba ile gore motho dirisa treatment ya bolwetse ba sukiri ya diabetes. Motho teng aje lo tse di sukiri tse di sa siamang a ba itse gore ke tla itlhaba ka speed gore sukiri tle ko tlase. You do that once or twice, maybe go tla nna, you know, not so bad. But you do that several times, eventually le body ya gago. It also changes the complications, the problems control or the reverse. So that attitude ele gore hi man doctor hadi dira sentle doctor hadi bona pila ore ke tla dira mari ke tla nne ke ntse ke no medication can also be a problem. And then of course the healthcare professionals ga re tshwane gona le doctor wa sekgowa gona le doctor wa Setswana. I never ever disregard my colleagues. Ke ba bitsa my colleagues, traditional practitioners, because they also serve the same purpose that I do, just maybe in a different way. So gongwe o ka tla ko go nna ke be ke go fa medication, the antibiotics or whatever, o bo ipolela gore ha man ha ke batlilo tsa sekgowa ke batlilo tsa setso o bo ya ko ngakeng ya setso. I always ask gore mo re kgonang, if it were possible, re kgone go dirisana le di traditional healers, because re le babedi re dira se se tshwanang, it's just maybe in different ways. And nako ngwe tla tlhela o na le patient e leng gore ga nne botoka mo go wena, mare ene a ba kgona go go thusa, a go bontsha sengwe se wena o sa se bonang, ebile a ba mofa le therapy e leng gore ya mo thusa. And le for bone the same way, we have high numbers tsa HIV, we have high numbers tsa TB, we have high numbers of resistant conditions in the community e leng gore ga di nne botoka. Gongwe motho a teng o ne a tsamayg mo go nna a feela gore a ka se tseye treatment a ba ya ko go wena. So ga a le ko go wena le wena o lekiletsago o bona gore ga go berekege, a re buisane gongwe we can find a way of changing that person's attitude so that we can improve the well-being and the outcome ya bolwetse ba the person. So challenge ke gore re na le go treat our health as if re separate. as if nake fano eno o fale marupile. You know, I was very impressed one day kina lengwana o nana le diarrhea abaya ko nga kenya Setswana sa ye ko kliniking nga ka Setswana lantla a molekella a mofa something ngwana a se nebeter itse a boela go go ene gore a e for review itse a bona gore marongwane o na sale ale ke re a felletse metsi a ile ene go ngwana le dehydrated o bona gore o wa kgaoga nga ka Setswana a tsenya ngwana mo koling a tla le ene street go spetle ke le teng a fitla re bona go dirile solo solo so ka take over ka tsenya drip ngwana a nna botoka so o ska go ska nna le that nya gore
iko bo ya go tsa go gone
gore le nna ke kokobets because ke acknowledge gore bana le bokgoni bo nna ke se nang
bona
bana le matla le pono e nna ke se nang yone so ga ke na ditlong gore ke kgone go ya ko ngakeng ke re o itse gona le se ke se noticed thing se se diragalang mo community gore gona le high number ya the young girls ba ba leng pregnant or high numbers tsa batho ba autism or something ka re wena wa ba bona mo go wena a wena o noticed seng a re ka buisana mpolelo o ntlhalosetse and we're always open. I'm always open to learning. There's a lot more fascinating success eating. I will always ask other people who are okay. When I'm born in Arika Tusana, Arika Tuleza, fella yalo. So that's my little 5 cents worth there. When it comes to health, gore ke bone gore gantsi malwetse a mantsi first of all tshwanetse re simolole ka prevention re se ka emela gore re lwale pele re ya go batla thuso re simolole gona ano re ise re lwale gore re ipaakanye re prevente these conditions e leng gore di ka se re kore le ga e ka go tshwara why it's at least you have the knowledge ya gore go dirwa ya mare o prevente gona le gore o lwale pele o boa go batla wa go seng ka thuso and then number 2 ke yone ya gore once yanong o lwala o se ka tshaba go ya ko o go batla thuso ko o e batlang ko teng whether o e batla ko go nna or ko ngakeng ya Setswana mare a e nne gore go nne le some kind of communication gore re kgone go thusana a little bit more as well from there. And then, yeah, cure your new ya gore take your treatment, be compliant, and o ska tshaba.
Yeah, ke dumela le gore moreetsi wa Mahikeng FM o itsetse gore go ntse segolo jang ya ka go kitikiwa le letsatsi le ka bokutsonyane pele ke go gonla wena, Doc. Le lona baoki le dingaka le le bona tshegetso ntseng jang segolo jang go tswa kwa
oitsi harna support honestly there is some ke buela again from my own perspective ke buela ke le se ga ke tsiba ba bona gore go ntse yang but we need that support especially the psychological support kile ka re ke bereka go bara one time for instance having to make a choice or decision ya gore ke patient ofeng o tsenang ko ICU ke ofeng o sa tseneng ko ICU go tshwantse go dula le motsadi o mmolele gore ngwana ga go gatle go kry-a bed because of this and this and this reason a ke ranong mafelo a mangwe ga ana di-resources tse di enafo and it is the hardest thing kore psychologically go bolelela motho gore ngwana gagwe o tlhokofetse gore o tle go tlhokofala gore yang ga go monate go it's heavy go bolelela motho gore na le bolwetse bo bo sa tleng go fola or go bolelela gore na le bolwetse bo bontsinyana it's heavy so that psychological support is very important because it's not even about the money it's not even about gore you know o bereka di hours tse kae just having that support ya gore ha o fetsa kgona go debriefa go bua le mongwe go tlhalosa and then mongwe ba go fa that support it's very important so for all of us ra o mangwa gana I work both private and public ra o mangwa so hela gore batsadi le bone ba kgone go nna le that sympathy you know that empathy ya gore okay le ene kana motho o dila ka batho ba ba 20 ka letsatsi ga se nna hela so have that consideration and be supportive towards your healthcare provider
Doc ke re bogile re tla kopana gape mo bekeng e tlang ke re ka lebo
amen
same time same place
amen
same studio
le tlhokomeleng le tlhaleng sentle
re le o ga Doc
you've been listening to the Mahikeng FM podcast if you missed it no worries catch up with us on the same platform Mahikeng FM podcast Mahikeng FM 96.7 megahertz Sekokelo Salwago